Agalatia 5.
Kristo adatima sula kuti tikhale mfulu ndithu. Muzichilimikira tsono. Osalola kumangidwaso mgoli la ukapolo. Ndiye mvetsani. Ine Paulo ndikukuzani kuti mukalola kukuumbalani. Kristu simupindula nayenso konse ayi. Ndikufuna kubwerezanso kuuza aliyense woumbalidwa. Kuti ayenera kutsata malamulo onse a Mose. Inu amene mukuyesa kusanduka olungama pa kutsata malamulowo, mudadzipatula nokha kusiya Kristu. Pamenepo mudalekana ndi madalitso aulere a Mulungu. Koma kunena za ife, chifukwa chakulandira mzimu woyera ndiponso pakukhulupirira, tikuyembekeza kuti Mulungu adzationa kuti ndife olungama pamaso pake. Pakuti pamene tili mwa Kristu Yesu, kumbalidwa kapena kusaumbalidwa kulibe kanthu. Chachikulu nchakuti munthu akhale ndi chikhulupiriro chogwira ntchito mwachikondi. Munkathamanga bwino lomwe. Tsono adakuletsani ndani kuti musamverenso choona? Kukopeka kwanu kumeneku sikuchokera kwa Mulungu amene amakuitanani.
Chofufumitsira chapang'ono chabe chimafufumitsa buledi yense.
Ndili ndi chikhulupiriro mwa Ambuye. Kuti simudzakhala ndi maganizo osiyana ndi anga. Koma amene akusokonezaniyo, ngakhale akhale yani, Mulungu adzamlanga ndithu. Koma kunena za ine, abale, ngati ndikulalikabe kuti anthu aziumbalidwa, nanga bwanji ndikuzunzidwabe? Ndikadalalikabe kuti anthu aziumbalidwa, sibwezi ndikwakhumudwitsa pakulalika mtanda wa Kristu. Ndikadakonda kuti amene akukufutaniwo angodzithena basi. Inu abale, Mulungu adakuitanani kuti mukhale mfulu. Koma chenjerani kuti ufulu wanu umenewu sapatse mpata khalidwe lanu lokonda zoyipa. Kwenikweni muzitumikirana mwachikondi. Paja malamulo onse a Mulungu amaundidwa mkota palamulo limodzi lija lakuti,
usikonda nzako monga momwe umadzikondera iwe wemwe.
Koma ngati muyamba kulumana ndi kukadzulana, muchenjere kuti mungaonongane kotheratu. Chimene ndikufuna kunena ndi ichi. Mulole mzimu woyera kuti azikutsogolerani. Mukatelo, pamenepo simudzachita zimene khalidwe lanu lokonda zoyipa limalakalaka. Pakuti khalidwelo limalakalaka potsutsana ndi zimene mzimu woyera afuna. Ndipo zimene mzimu woyera afuna zimatsutsana ndi zimene khalidwe lokonda zoyipalo limafuna. Zivirizi zimadana, kotero kuti simungachite zimene mufuna kuchita. Koma ngati mzimu woyera akutsogolerani, ndiye kuti sindinoso akapolo amalamulo a Mose. Zochita zakhalidwe lokonda zoyipa zimaonekera poyera. Ndi izi: dama, kuchita zonyasa, kusadziretsa, kupembedza mafano, ufiti, chidani, kukangana, kaduka, kupsa mtima, kudzikonda, kusagwirizana, kuchita mipatuko, dumbo, kuledzera, kudakwa pa maphwando achipembedzo, ndi zina zotere. Ndikukuchenjezani tsopano, monga ndidachitanso kale, kuti anthu amene amachita zotere, sadzalandirako ufumu wa Mulungu. Koma zipatso zimene mzimu woyera amabweretsa moyo wa munthu ndi izi: chikondi, chimwemwe, mtendere, kuleza mtima, chifundo, kukoma mtima, kukhulupirika, kufatsa ndiponso kudziretsa. Zimenezi palibe lamulo loziretsa. Amene ali ake a Kristu Yesu adalipachika pa mtanda khalidwe lawo lokonda zoyipa, pamodzi ndi zokhumba zake ndi zilakolako zake. Ngati mzimu woyera adatipatsa moyo, tilolenso kuti mzimu yemweyo azititsogolera. Tisakhale odzitukumula, oputana, kapena ochitirana dumbo.